I le nei vai aso i le Parliament tele, o se tusi na whaasalalawina i le āmatanga o le māsina nei. O lo tau wātangi a mai ai se fesili. Pēna whaia se whaanunumi a Tony Abbott i le taimi o ia umia le tofi Parliament, ma le Chief of Staff po le pule o lona ofisa le tamaita i opieta, Cridlin. E uia i na le i tau, e uia i na le i loa pe ua whaai loa aloa ia mai a le Parliament Malcolm Turnbull, se aso tonu e whaia i pālota. Ai fōlinga mai na amata i le vāso na te anei le campaign. O le Parliament Malcolm Turnbull, na alu le vāiaso o i le se tete o South Australia. I le laumua o Adelaide, le laumua o South Australia, na whaai loa i le Parliament le manuia o le se tete, i ngā luenga o le āmaua, mai le lua se lau tolu se fulu miliona tālā, o ngā luenga i le fausia o Fale, ai le ngata i lea o PC Nisi, ia manisi o ngā luenga, mō le mata ngā luenga o le puipuinga le defence, le Parliament.
The Centre for Defence Industry Capability will be established here in Adelaide. This centre will ensure that the businesses, the innovators, the fugros of the future are able to connect with defence.
Malcolm Turnbull. Wailoa se suenga le News Poll. Olo o tutusa le so ofa atasinga le Coalition le Liberals ma le National. Ma le vanga fa upu fai le Labour. Lima se fulu ili lima se fulu. 50-50. Ile fesili po oai le vanga fa upu fai e langolango ina e tangata mo le fai ngā malo. Po o le two party preferred. Ai le fesili po oai le Parliament le preferred Prime Minister. O loo mamao ai iluma le tūlanga o Malcolm Turnbull, ia Bill Shorten. E le ifiatali Malcolm Turnbull, po le asona manatu, I le whaai unga e pe ona au mai I le suesuenga le News Poll.
I'll leave you to plough through the entrails of the polling results. There's so many talented commentators on the opinion polls, I'll leave it to you. I'll stick to my job.
Malcolm Turnbull. O le taitai o le tuangai Bill Shorten, na amata le vai aso I Tasmania, sa so oai ma Vitoria, ma New South Wales. O lo o malosi pia masalonga I le ono vavefai o pālota I le vai aso mua mua o Yulai. A moni lea, ia o lona wingana o le fitu vai aso le campaign. Na sa unua Shorten, a whapea e vave au mai I luma le aso e faya I pālota, o le a tele tupe mau mau. Ona ole a whaavave vave, ona whaia le campaign, ai ole tūlanga nei ai, po o se vai, po au kuso, se tema, na tu ue to a whaia I whainga pālota.
I don't want Mr Turnbull wasting taxpayer money on political stunts to try and keep Mr Turnbull in power. Australians already know that division and dysfunction is at the heart of the Turnbull government.
Bill Shorten. Ai se tusi ina whaasalala wina ele āmatanga ole māsina nei ele tama ita e tusitala o Nikki Sava. Na ieto e te pai I le whainga mālo o Tony Abbott po le whainga mālo o iei nei. Ai o avea Tony Abbott ma Parliament. O se vaenga le tusi, o loo ta uaini mōli mau e tai fōlinga ma fesilingi ai. Pēne whaia se whaanunumi ele Parliament Tony Abbott ma le pule olana matanga aluenga po olana Chief of Staff. Le tamaita I o Peter Cridlin. Na te ena maalosi e Abbott ma Cridlin, ili ia le whaio sa salafa anonumi. Ae na ta ua e le tamaita I tusitala, ia Nikki Sava, na ia tusi e le tusi, o ila ua ia e to alua. Na maafua ai le se e itua o le tūlanga o le so ofa atasinga, ma le whainga maalo.
If he had been doing a good job, if his judgment was flawless, if the judgment of his chief of staff was flawless, they would still be there. They're not.
Is this book a nail in the coffin for Tony Abbott? We won't see him coming back from this?
Who knows?
Nikki Sava. Ma seisi tala I le Parliament, ua whaalia le toe fo'i mai o le sui tuto tasi Tony Windsor, e tau vā mōle no fō o New England, lea na ia umia mō nisi o paia inga. E au fia I le paia inga na te enei, lea na la filifili ai ma Rob Oakeshott, ila ua umo o sui tuto tasi. Ia le tamaita I o Julia Gillard e avea ma Parliament, ma le vaenga wha upu whai le Labour e fausi le malo o se minority government. Na wha ma vai Tony Windsor ma le Parliament e le lua fese fulu ma le tolu, Aina ia faalia ile vai aso nei, lona toe fo imai e lu ilana fo New England, na ia umia. Lea lo se e ia nei le sui pale mia, Barnaby Joyce.
I've decided after much consultation, particularly with my family, particularly with my wife, who I have the utmost respect for, and we as a team have decided to run for the seat of New England. We'll mount a full-scale grassroots campaign, and I'm fully aware that it'll be a David and Goliath event. And I'm looking forward to that. And I'll need the help of as many people as I can get, both within and outside the electorate.
Tony Windsor. Na tali foi tau Barnaby Joyce le sui pāle mia, e vā vā la lata le tau vanga. Ma ua amatai o na tau mamafa, ma tau māso a la fonga Windsor, e whaasino i ate ia.
I'm a crazy right winger, I'm deputy dog, I'm this, I'm that and something else. People don't want that. I know that's what everybody from my mother to my mother-in-law tells me. It's people want us to be dignified and let's continue on like that.
Barnaby Joyce. E ono whaalangolango i preferences, i ele whaai unga o le palo ta New England.